ukumkisa
eh
bani sibonga
mhlambi
mhlambi
eh
uba uma uqhamuka ku
Harding
Harding oh nomnyaka engakuma
74
mhlambe kungani uvakashele la namhlanje
ukuthi nekhenza yesibeletho
yesibeletho
eh diyopa
usunesikhathi esingakanani wazi na
sesisite odayi kakhulu
mhlambe ma ungakwazi ukucabanga ukuthi ngamuphi unyaka la wathola khona ukuthi uphethwe yilo mdlavuza
unyaka ophelile
okulo nyaka ophelile then kwase kwenzakalani emva kwalokho
ngase ngiya kudokotela uye kwangicacisela uba ngihosifufeni nangangingazibandi kwenzekani ngoba sendigugile phela
udokotela kuphi e-Harding
um
wagcina usufika kanjani-ke la e-Edenton
siqale phaya
Albert Luthu
Sawa so kuthi masenze ngapha lelo ndisiya phakho imali beshakalisha
okay namhlanje uyakwazi lokho kade kwenziwa kuwena ukuthi kuyini
angikwazi
we ufike wenza njani lapho ngaphakathi
phakathi
bafike bakulalise emshinini kwase kwenze kanjani
athi anilalele ndizithi zandla ndithule ninganyakazi ukuthi ke benzani ke ngomshini andazi phela njengekhehlekazi
okay bakuchazelile kodwa ukuthi uwokuqala la esifundazweni KwaZulu-Natal ukuthi ulashwe kusetshenziswa le mishini ebilokhu ihlupha
ifkuphatha
kanjani kukuphatha kanjani lo
hhayi mani izosinda phela kungiphatha kahle kunankini
ushanele ebaleni egcekeni washa izitsha usa-active nje